Six months, it's ngoba ngathi unayo imali yokulobola ube nawe nemali yokuthi uyirekhode. Ngibona ushutha, ushutha ngejezi ngabo, ushutha ngesikipa ngabo. Ayikho imali, ayikho imali sibani. Akungeneki nasey'tudo lezi ey'nkulu, ngingena kulezi y'tudo ey'ncane ukuthi le kuthiwa ney'tudo ey'nkulu, ney'tudo ey'nkulu ayikho leyo nto leyo. Imali ayikho sibani, sibani kuyabheda. Kubi, 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 kubi mntakamama. Ayi kompozi ngizwe ilahlekile mngani wami, ngizwe kompozi. Sehlathini ngakungcono uyiyeke le nto mntakamama, noma uze kumina ngikukhompozele madodana. Shokanjalo kampokadeqa ngalashela. Ngiyakhonya bafana bami, nginkosi umaskandi futhi ngisho ngenkani ke manje. Mina nginkosi yomaskandi, ngiyakhonya, ngikhonya kwesebhofa. Angazi-ke omunye ukuthi ukuthi ungathi ukhonya kusiphi isihlalo, ngoba mina ngikhonya kwesebhofa. Yimi inkosi yamaskandi, ongakufuni lokho ezina the akanyihle, bese yifake emlomeni ayihlafuni, bese zongitshela la ukuthi angisiyo inkosi yomaskandi. Sho kanjalo ngampokadeqa ongalashela, uyazazwa futhi yami isitele ingavunyelwene, uyazazwa futhi ubhiya wami singavumelele. Ndaba zenzeke egoli propaganda mthole kudluwa 14,000 ngizwa kuthiwa indoda yayidla idla idle yakhuluma idla sidleni nasidleni bafana amkholi unelwane unelwane ufange ipapa labathi ufange ipapa kanti ufakela abafana bathi mawudla uyakhuluma bathi uyakhuluma mawudla sasidleni bafana sidleni bafana. Ngiyakubongela ndoda amadoda ngoba usuze walithona ipholo lakho mani hayi yabona-ke manje sasiuhlala khona yabona la ikhangiseni ngey'mpahla nokukhangisa ngemoda isuze walithola yakhumbula kuleya nyaka nakuleya nyaka leyadlulayo wawumgceka umuntu okhangisa ngemoto nokhangisa ngempahla. Vuma-ke nkunzi ukuthi ngoba wawugxeka lokho ngoba amandla wawungakabi nawo ngoba manje sesibona kuwena okhangisa ngempahla. Hayi ngalipheka leli bhodo lakho lelo kodwa sazi ukuyosalaimalaa ngihlekisana inhlinini bafana bami. Hhayi siyawathola ama-voice note, siyawathola ama-voice note. Omunye ukhuluma ngomunye, omunye ukhuluma ngomunye. Yabona kube ngiyixoki indlela ensizo ngabe ngithi mkhulu mkhulu awumfonele, awumfonele manje eyi uzochitheka ebugayo. Kodwa lo balinye bafana bami bese ngiyayidedela mina i-voice note, phela mina ngikhathalele kwethele. Uyazazi wavusa yami ihlela ingavunyelwene, uyazazi wavusa ubhiya wami singavunyelwene. Bambinja, bambinja, bambinja. Ya bafana bami bamadabulisekisi, ya bafana bami ababili, bafana bami abambi bomubizane. Babaka waphetheka amadanolike this time. Khalisa isiswebhu kuphela, namanje ningakafuni kofesa. Esibhavele ngeke niqashe ngoba ninama-criminal record nehluleka. Kagoba iqolo phela ziyakhala bafana bami. Akwaliwa muntu, lona ninasema-security. Akwaliwa muntu ema-security. Ngiyayizwa ngishaya kanjani ingoma ngoba kanjena phela ndangaza amashinga ngikhonya intabeni zangakithi kwamafunza. Ngimi phezu kwetshe elikhulu, phezu kwetshe elikhulu, etsheni lakaqanda elinenyoka enamakhanda awu-7, elinenyoka enamakhanda awu-7. Ngimi ngedwa bafana bami ngiphethe umkhonto kade kuyokhamuka ukuthi thushu. Bagiye umalumu akho fresh, badala bayizonda kade bayithanda abantwana awubani. Bagiye ujeti mtakamadonda umzala wami indoda angifundisa ukushaya ipama. Wagiyu ayanti mtakamadoda usomaya kodwa mzala wami. Wagiyu umadeli isifebe umzingela umfoka ngubani owadaliswa madoda umzala mtakaanti. Aqashiwe uluyanda masuku wagiyu usiboko sabahla mtakasikhakhana. Wegcinosi wegonga uzakwazi nenobabili eneniyibangayo. Sambeni bafana bami engisebenza nabo, sambe shalulila, sambe cebo mtakambata, sambe mzungu, asambe sithembi, asambe magojela, asambe sicela, asambe lindoni, asambe phidana, asambe hlamba. Awujezi elikhulu kunjalo ushaya kanjena nje ngigxoba ngensizwa engihamba naso. Aku-1 no-2 bakhona abafana bami madoda asuka insizwa madoda ojikelele jini. Kanti esiginqa ikhona umjiko egquma iy'bhukubhuku zithi umjika intaba. Kubesikita ngidonsa ngomadoda umfowatini enkosini nini umfokamzilo ongalandela uyiphise elimehla mfoko. Yingo emabalabala bathe bayibeka amabala aphenduka yaba amabala. Samba zemali esingadalulwanga kodwa mina ngiyasazi. Awu kanti ku-keyboard JJ usula mfana, usula JJ. Lungile mfana khona madanoni sebenza mfana. Ungafani nozuma, ungafani nozuma. Zuma, zuma. Lungile. Zinjalo zakulo nyaka mnganami oyitshela umntaka mamadoda. Hayi sesohlangana, sohlangana kosibala. Hey navigator. Ayihlingane ngenkani ngakuphuza nakade uhlinganya kamthuli. Ayihlingane ngenkani naleya kamhlongo uyidle ngenkani. Lungile mfana wami, lungileke bhoqa ubeka nje yanokubesa.